hari kaze nshuti dukurikiye muri aka kanya. Uyu ni wa mwanya mukurikira w'ikiganiro heza, kikaba ari ikiganiro cy'urubyiruko mutegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda mu rwego rwo kwimakaza umuco w'amahoro. Mukaba mugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM. Muri studio uyu munsi muri kumwe nanjye Olivier Isate Basumba. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turavuga ku bijyanye n'umunsi w'intwari, aho tuza kugaruka kuri amwe mu mateka yaranze intwari z'u Rwanda. Turaza kandi gukurikira ikiganiro kirambuye twahawe n'umunyamabanga ashinzwe ikorwa urwego rw'igihugu rushinzwe intwari, imidari n'impeta by'ishimwe, akabaza kutubwira ibijyanye n'akazi kuri uru rwego. Turaza kandi no kuganira n'urubyiruko rukina umukino wo kugendera ku nkweto zifite amapine bita skate mu ndimi z'amahanga. Nk'uko abakunzi bacu mumaze kubimenyera mu gusoza ikiganiro cyacu, turabagezaho ibivugwa hirya no hino ku isi, aho tuza kureba igice cya gatatu ku masezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bw'umwana, ndetse tunagaruke ku butumwa bw'abakunzi bacu. Buri tariki ya mbere Gashyantare, u Rwanda rwizihiza umunsi mukuru w'intwari zarwitangiye kugira ngo rube rumaze kugeraho rugeze ubu ngubu. Bagenzi bacu Inosawa Mugisha na Dushime Emmanuel badukuriye ikigeranyo ku mateka ya bamwe mu ntwari zibukwa kuri uyu munsi.
Buri tariki ya mbere Gashyantare, Abanyarwanda bazirikana intwari z'igihugu. Ni umunsi Abanyarwanda basubiza amaso inyuma bibuka indangagaciro zaranze abakurambere bitanze. Wibutsa benshi mu Banyarwanda ibyaranze amateka yabo. Ni amateka bamwe bibuka bakagira agahinda kuko babuze ababo bakundaga, ariko bakishimira ko kubera ubutwari bwaranze bamwe byatumye bagira igihugu gitekanye. Ayo mateka kandi atuma bicuza uruhare bagize mu gusenya igihugu bakakiroha mu kaga ka jenoside yahitanye Abatutsi basaga miliyoni imwe. Inzego zashyizweho na Leta y'u Rwanda z'intwari zirimo ibice bitatu: urwego rw'Imanzi, Imena n'Ingenzi.
Urwego rw'intwari z'Imanzi rugizwe n'ingabo itazwi izina na Majoro General Fred Gisa Rwigema. Izina n'ingabo itazwi izina ni ikimenyetso cyo guha icyubahiro abitanze baharanira guhanga no kwagura u Rwanda, ubwigenge n'ubusugire bwarwo. Ingabo ihagarariye ingabo zose z'u Rwanda zaguye ku rugamba cyangwa zashobora kurugwaho mu gihe cyahise, icy'ubu n'ikizaza, zirwanira igihugu. Itazwi izina yatoranyije mu zindi ngabo zose zemerewe guhabwa ubuzima bwazo kandi zitabashije kumenyekana ku buryo bwihariye.
Undi uri muri uru rwego ni Major General Fred Gisa Rwigema. Yavukiye i Mukiranze mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Yatabarutse ku wa kabiri Ukwakira 1990, arasiwe ka Gitumba mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba. Agwa ku rugamba amaze gutangiza intambara yo kubohora u Rwanda. Abazunya kwigendera mu buto bwe, Fred Rwigema yakundaga kwibaza icyatumye iwabo bava i Rwanda n'icyabuze kugira ngo basubireyo. Yakundaga gusoma ibitabo by'abaharaniye kubohora ibihugu byabo nka Kwame Nkrumah, Mao Tse-tung na Fidel Castro. Mu 1974 nibwo yiyemeje kureka amashuri ye ajya muri Tanzania mu myitozo ya gisirikare na politiki. Mu 1976 yerekeje mu gihugu cya Mozambique ari kumwe n'abandi mu mutwe wa Fronasa. Bafashwa na mwarimu Jirusi Nyerere ufatwa nk'intwari yabohoye igihugu cya Tanzania. Numwe mu basore batangije inzira yo kubohora Afrika y'Epfo ndetse na Uganda. Mu 1979 yari mu bagabo ba Fronasa mu ntambara yavanyeho ubutegetsi bw'igitugu bwa Idi Amin mu gihugu cya Uganda.
Muri 1981 hamwe n'abandi basore 27 barimo abanyarwanda babiri Fred Rwigema na Paul Kagame bataranyiranye na Kaguta Museveni intambara yo kuvana igitugu cya Milton Obote wayobora Uganda icyo gihe. Kuva mu mwaka w'1985 Fred Rwigema yari umwe mu bayobozi bakuru ba NR, ishyaka riri ku butegetsi mu gihugu cya Uganda. Fred Rwigema yagiye agira imyanya ikomeye mu gisirikare cya Uganda. Yabaye wungirije umugaba mukuru w'ingabo, Minisitiri wungirije w'ingabo n'umugaba mukuru ushinzwe imirwano. Niho yaboneye umwanya wo kumaze gutegura intambara yo kubohora u Rwanda. Umwe mu ngabo zahawe imidari ishimwe na perezida wa Uganda kuba yatanze umusanzu wo kurengera icyo gihugu.
Abo mu rwego rw'Imena barimo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, Michel Rwagasana, abanyeshuri b'Inyange Niyitegeka Felesta na Agathe Uwiringiyimana. Umwami Rudahigwa yavukiye Nyanza mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo muri Werurwe 1911. Ni umwana w'umwami Yuhi Musinga na Nyiramavugo Kankazi. Mutara wa gatatu yimitswe ku ngoma na Guverineri Voisin abifashijwemo na Musenyeri Classe kuwa 16 Ugushyingo 1931 se Musinga amaze gukurwa ku ngoma kuva mu 1929 aho yagizwe umutware wa Nduga na Marangara umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yakoze politike yo kumvikana na Kiliziya Gatolika na Leta Mbiligi kugeza naho atuye Kristo umwami ingoma z'u Rwanda I Nyanza ku munsi wa Kristo umwami mu 1946 hagati y'1950 n'1959 aho yatangiye ariko gupfa ku mwami aguye Bujumbura mu buryo butunguranye umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yaharaniye guteza imbere imibereho y'abanyarwanda n'ubwigenge bw'u Rwanda
Rudahigwa yaranze no kurwanya akarengane mu butabera abigaragariza mu rukiko rw'umwami no mu mirimo ya buri munsi aho yirwaga arenganura abaturage by'umwihariko abatishoboye Rudahigwa yitaye cyane ku bujijuke bw'abanyarwanda yashinze ikigega cyamwitiriwe asabageze ubite gushyira koleje igatagara bayijyanye Bujumbura ibakoleje International du Saint-Esprit ashinga ishuri ry'abayisilamu ku ntwari ry'inyamirambo ashinga za ekole laike ashinga ishuri ry'abene Mutara ikayanza anoheza abanyarwanda ba mbere kwiga Burayi Mutara wa gatatu yatangiye impinduramatwara muri politiki akuraho inkuku zakamirwa umwami yishakirize bwite akuraho imirimo y'agahato yitwakazi akuraho ubuhake abagaragu bagabana bashebuje ashaka gukuraho igitabo cy'umusoro cyanditse amoko ari cyo bita ibuku ababiri barabyanga yagwisha gitera ashaka gukuraho kiri mutera Rudahigwa yahimbaniye ubumwe n'ubwiyunge by'abanyarwanda ku buryo abanyarwanda batekereza ko ari byo yazize mwabara umumba na Rwagasore
undi wibukwa mu rwego rw'imena ni Michel Rwagasana yavukiye igitisi na Nyamagana mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo mu 1927 Michel Rwagasana yabaye umukozi wa leta mbiligi I Bujumbura yabaye umunyamabanga w'inama nkuru y'igihugu kuva yajyaho muri 1954 n'umunyamabanga wihariye w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa kubera guharanira ubumwe ubwigenge bw'u Rwanda no kurwanya amacakubiri yabaye umunyamabanga wa mbere wa INAR ajya mu ntumwa z'u Rwanda zaruhagariraga mu bindi bihugu no muri Rondi Michel Rwagasana yatanze urugero rwo gushyira imbere inyungu z'igihugu aho kwita kuze bwite hamwe ni se wabo Gerigo Kayibanda washyigikiye politike y'ironda koko igahabwa umwanya ukomeye mu Rwanda indi ntwari y'imena izwi mu mateka y'u Rwanda ni Uwiringiyimana Agathe yavukiye igikore mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo kuwa 23 Kamena 1953 yabaye ministre w'intebe wa mbere w'umugore kuva kuwa 17 Nyakanga 1993 kugeza kuwa 7 Mata 1994 mu gihe cya genocide yishwe n'abari ingabo z'igihugu Uwiringiyimana Agathe yagize umutima wa kigabo arwanya karengane kiringaniza mu gihe yari ministre w'amashuri abanza n'ayisumbuye mu butegetsi bw'ironda karere n'ironda koko bwa Habyarimana yongeye kugaragaza ubwitange bwe buhebuje mu gihe cya genocide akomeza iyo ubuyobozi yagerageza kugarura ituze mu gihugu cyari kigabijwe n'abicanyi ntawashidikanya ko ari umwe mu bagore b'abanyarwanda baharaniye uburenganzira bw'umunyarwandakazi Indi munyarwanda akazwi ni mu mateka y'ubutwari ni Felestin Niyitegeka. Niyitegeka yavukiye Ivumbi mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo mu 1934 yishwe kuwa 21 Mata 1994 mu gihe cya genocide kubera ko yanze kwitandukanya n'abo yari yahaye ubuhungiro hamwe na bagenzi be bari muri Centre Saint-Pierre ku Gisenyi musaza we Colonel Nzungize yari yamutumye ngo asezererize umunzi imaze ave muri icyo kigo gisigemo banyagupfa nibyo yanze mukabaro wakuzura urukundo n'ubutwari yandikiye uwo musaza we
kugira ngo igikorwa cyo kugena intwari n'amashimwe ku banyarwanda bakora ikorwa by'indashyikirwa kibashe kugenda neza hashyizweho urwego rushinzwe uyu murimo umunyamabanga ashinzwe ikorwa uru rwego aratubwira ibijyanye n'akazi bashinzwe ni kuri mikoro ya Jean Baptiste Ndayiragije
nitwa Nkusi ndi umunyamabanga ashinzwe ikorwa urwego rw'igihugu rushinzwe intwari imidari n'impeta by'ishimwe urwego rw'igihugu rushinzwe intwari imidari n'impeta by'ishimwe narwo ubwarwo rumaze imyaka ibiri urubyiruko n'abanyarwanda muri rusange dufate amasomo ku byo bakoze byo kubaka igihugu, byo kurwanira igihugu, byo kurinda igihugu, tukaba uyu munsi turi igihugu cyizewe, igihugu gifite umutekano, bigaragara yuko abanyarwanda bakoze umurimo ukomeye n'uyu munsi baracyabukora rero. Ngira ngo icyo bivuze ni ikintu gikomeye cyane. Burya mu gihugu ibintu byinshi bikorwa n'abantu buri munsi, biba birimo ubutwari, biba birimo ubwitange. Ariko ntibavuga ngo ni ibikorwa bivuga ngo buri wese abaye intwari ku rwego rw'igihugu, intwari y'igihugu, ariko ni ibikorwa by'ubutwari. Ibyo byose rero bizagira uburyo bishimwa nabwo binashimirwa. Icyo gituma abana bisobanuye ko abaho n'imidari, imidari y'ishimwe, nk'uko abaho za awadi ku muntu wakoze ibintu by'indashyikirwa. Ariko hakaba n'abantu uteranije ibyo bakoze bajya mu rwego rukomeye cyane, ku rwego rw'igihugu, urwego tuvuga ngo batsigiye isomo Abanyarwanda, hari icyo tubigiraho. Bagize ubwamamare bukomeye cyane, baratanga urugero rwo gukunda igihugu no kwitangira igihugu. Abo nibo bajya muri za nzego uko ari eshatu z'intwari z'igihugu: urwego rw'imanzi, urwego rukuru, hajyamo abantu bakoze kuko ibintu by'indashyikirwa, ibintu bikomeye cyane ariko batakiriho. Ku rwego rwa kabiri, urwego rw'imena, ndetse n'urwa gatatu, urwego rw'ingenzi, hajyamo abantu batakiriho n'abariho. Hari abo dufite bamaze kwemezwa nk'intwari, ariko ubushakashatsi burakomeza ku buryo bwa buri munsi n'uwo murimo mu rwego dukora. Dusaba abantu bakatwohereza abantu babona ko bakwiye kuba intwari, bakwiye guhabwa ishimwe, imidari, tugakora ubushakashatsi, tugafatanya n'izindi nzego, tukazaba aribo dushyikiriza urwego rukuru rw'igihugu, inama y'abaminisitiri, bagakuramo abemezwa. Ubwo rero n'ubu dufite abantu barenga 200 turi dukoraho ubushakashatsi. Igihe nikigera ubwo bazabamenyesha, bazabemeza, inama y'abaminisitiri izabemeza. Si ukuvuga bose icyarimwe, ariko umwe, babiri, batatu, icumi se, mu nzego zitandukanye cyangwa se ku midari itandukanye. Hari imidari zazaye ijyanye n'imirimo itandukanye, umuntu wakoze umurimo w'igitangaza w'indashyikirwa ufitiye akamaro Abanyarwanda bashobora guhabwa umudari. Umuntu wakoze ku buryo u Rwanda rugira umubano mwiza n'ibindi bihugu bashobora guhabwa umudari. Umuntu wakoze ikintu cyiza mu muco, umuco w'Abanyarwanda, mu bikorwa bishimwa mu Rwanda cyangwa ku isi, ashobora guhabwa umudari. Hariho rero imidari itandukanye. Umuntu wakoze ikintu cy'indashyikirwa mu bumwe, mu kurengera Abanyarwanda, ubumwe bw'Abanyarwanda, ashobora guhabwa umudari wihariye w'icyo gikorwa. Muri rusange ngira ngo ni ibyo bikorwa byo dukora, ni ibyo dushinzwe.
Umukino wo kugendera ku nkweto zifite amapine ni umwe mu mikino mishya iri gukinwa n'urubyiruko hano mu Rwanda. Nyuma yo gutangiza ishyirahamwe ry'umukino ku mugaragaro, twasuye abawukina aho bakorera imyitozo. Ibindi reka tubibaze Ivete Musabyemariya.
Mu minsi mike ishize nibwo urubyiruko rukina umukino wo kugendera ku nkweto zifite amapine rwafunguye ku mugaragaro ishyirahamwe nyarwanda ry'uyu mukino uzwi ku izina rya Skates mu mujyi wa Kigali. Twasuye aba basore n'inkumi aho bitoreza mu kigo cy'urubyiruko cya Kimisagara kugira ngo tumenye neza ibijyanye n'uyu mukino. Cyubahiro Eric ni umuyobozi w'ishyirahamwe nyarwanda ry'umukino wa Skates. Yadutangarije ko ishyirahamwe ryabo ryashinzwe nyuma yo kubona ko uyu mukino umaze kugira abakunzi benshi.
Okay, skate ku bantu batabimenyereye cyane, skate ni umukino dukina w'inkweto z'amapine. By'ukuri ni umukino mwiza kandi ushimishije. Twakomeje kuwukina turi bake, gikeza kugera tuza kuba benshi. Aho twagerageje kuba twashakisha ibyangombwa kugira ngo dufungure federasiyo ube umukino ukomeye mu Rwanda bitewe n'ukuntu nawo ukunzwe. Mu by'ukuri twaragerageje ibyo bintu kubigeraho n'Imana iradufasha. Akaba ari umukino ubungubu mu Rwanda ukunzwe cyane, kandi umukino bita ngo ni mushyashya wahozeho, kandi umukino ugezweho unogeye amaso kandi uryoheye abawukunda ndetse n'abawukina.
Uyu mukino ngo ntabwo urabasha kugera ahantu henshi muri iki gihe. Kuri Cyubahiro Henrique ariko ngo bafite ingamba zo kugeza henshi hashoboka.
Ahantu umunara wa Bugaragara ni umunara ya Gisenyi, Urubavu, n'Icyangugu hariyo bakeya, n'Inyamata. Ndumva abantu hatatu niho twabashije kuba wenda twajya kuwukina cyane, dufiteho abantu bakeya bashobora kuba bawukina. Nyuma yo gufungura federasiyo, ingamba dufite ni uguteza urubyiruko imbere muri uyu mukino, haba mu rwego rw'igihugu cyangwa no mu rwego rwa Afurika, no gufasha urubyiruko mu kubakura mu biyobyabwenge twifashishije uyu mukino bitewe na benshi bawukunda, ndetse no gukomeza gupromotinga Abanyarwanda muri uyu mukino.
Uyu mukino witabirwa n'abantu b'ingeri zitandukanye. Uyu mwana aracyari muto cyane, ariko ibyo akora yambaye inkweto zifite amapine biratangaje. Ku myaka y'umunani y'amavuko, ngo aterwa ishema n'uko ubu uyu mukino watumye nta mafaranga y'ishuri iwabo bakishyura ku ishuri aho yiga. Ikindi kimutera imbaraga ngo ni uko mukuru w'ubu yagiye guhagararira u Rwanda mu mikino ya skate iri kubera muri Koreya.
Nabitangiye kera ariko narazimenye. Imba numva ari byiza, bagiye no kunyishyurira ishuri. Mukuru wanjye yagiye muri Koreya afite imyaka 8.
Uretse urubyiruko, uyu mukino ngo ushobora gukinwa n'abakuze, kuko ngo nabo baba bakeneye gukora siporo mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza, nk'uko twabitangarijwe na Mukarugwiza Francine, umubyeyi ukuze twasanze ari kwiga gukina uyu mukino.
Oya, ahubwo ni wo mukino nkunda cyane kurusha ibintu byose. Njyewe ndacyari umunyeshuri, ndacyari kwiga, maze amezi abiri gusa nje kwiga, sindamenye icyo gukora, ariko nimbimenya bizamfasha cyane.
Ivete arakoze cyane kuri iyi nkuru. Abadukurikiye mwese, reka twongere tubasusurutse dukurikira indirimbo Ngwino Urebe. Umuhanzi Intore Tuyisenge Jean de Dieu akaba asanga nyuma y'ibikorwa intwari z'u Rwanda zaharaniye, u Rwanda ngo rumaze gutera intambwe ishimishije. Akaba ashishikariza abantu kugira ngo baze barebe ndetse banaratire ibi byiza abandi ku isi hose.
ijisho
tukaba tugeze mu mwanya tubagezaho ibivugwa hirya no hino tukaba tugiye gukurikira igice cya gatatu ku masezerano mpuzamahanga ku burenganzira bw'umwana. Uyu munsi tukaba twabiteguriwe na Yvette Musabye Marie.
Muri iki gice cya gatatu cy'amasezerano mpuzamahanga ku burenganzira bw'umwana turavuga ku bikubiye mu ngingo yayo ya 24 kugeza ku ya 31. Mu ngingo ya 24 aya masezerano avuga ko umwana afite uburenganzira ku buvuzi bwiza bushobotse, amazi meza yo kunywa, ibyo kurya bifite intungamubiri, ibidukikije bibungabunze, ndetse no ku makuru yamufasha kubaho neza. Mu ngingo ya 25, aya masezerano ateganya ko mu gihe umwana aba mu kigo runaka cyangwa ahandi hantu hatari iwabo mu rugo, afite uburenganzira bwo kuhagirira imibereho myiza, kandi hakabaho n'uburyo imibereho yikurikiranwa. Ingingo ya 26 ivuga ko umwana afite uburenganzira ku bufasha bwa leta mu gihe ari umukene cyangwa atishoboye, mu gihe ingingo ya 27 ivuga ko umwana afite uburenganzira bwo kurya, kubona imyambaro, aho kuba hatekanye no kubona ibyangombwa nkenerwa by'ibanze. Umwana wese akaba agomba kubona nk'ibyo bagenzi be babona. Ingingo ya 28 isobanura ko umwana afite uburenganzira ku burezi bwiza, akaba agomba gushishikarizwa kwiga akagera ku rwego rwo hejuru rushoboka ko yageraho. Ingingo ya 29 isobanura ko uburezi bw'umwana bugomba kumufasha gukoresha no guteza imbere impano n'ubushobozi bye. Bugomba kandi kumufasha kwiga kubaho mu mahoro, kurengera ibidukikije no kubaha abandi bantu. Iya 30 ikaba ivuga ko umwana afite uburenganzira ku muco, ururimi n'idini bye cyangwa ikindi kintu ahisemo. Ingingo ya 31 ikaba iha umwanya uburenganzira bwo gukina no kuruhuka.
Yvette, arakoze cyane kuri ibi yabashije kudukusanyiriza. Ku bafite ibyo mushaka gusangiza bagenzi banyu tubahaye karibu, mukaba mushobora kwifashisha adresse muza gukurikira mu butumwa inosaba umugisha agiye kutugezaho.
Tubanje kubasuhuza shuti mwese mukomeje gutega amatwi ikiganiro heza.
nkuko bisanzwe rero uyakaba ari wa mwanya muteka amatwi umwe mu butumwa bwanyu ubuhamwa twoherereje. None tukaba tuhereye ku bwa Etienne Nteziyaremye atangiye ashima ikiganiro heza kuko kimwubaka cyane, agakomeza ashima urubyiruko rwose gushyira imbaraga mu kwihangira imirimo n'ubwo ruhura n'imbogamizi nyinshi cyane, harimo kubura igishoro cyo gutangiza, imisoro iri hejuru n'imiterere y'ibidukikije n'ibindi. Agasaba asaba Leta gufasha ba rwiyemezamirimo bakiri bato mu kubagabanyiriza imisoro. Etienne kandi yongeye kutwandikira yifuriza umwaka mushya muhire wa 2015 abanyamakuru bose ba Radio Ijwi ry'Amerika ndetse n'abantu bose batega amatwi Radio Ijwi ry'Amerika. Agasoza ashishikariza urubyiruko rwose kumenya no kuzirikana gahunda yo kuringaniza imbyaro kuko ari bo babyeyi b'ejo. Mu gihe bagiye kubana bakumvikana umubare w'abana bagomba kubyara, nibwo iterambere twifuza rizagerwaho. Ubutumwa bwacu tukaba tubusoreje ku bwaseka nabo Ildefonse uri i Bumbogo mu karere ka Gasabo. Aragira ati "Nibyo koko imisoro irahanditse cyane, akenshi usanga rubanda rugufi ruharenganira. Aho yatanze urugero rw'ikiguzi cya kilogaramu imwe y'umuceri igeze ku mafaranga 800. We rero akaba yibaza icyo gahunda yo guhahirana muri kano karere yagejeje ku bagatuye. Soza nabibutse ko ushaka kutugeza icyifuzo cyangwa igitekerezo wakwifashisha adresse zikurikira. Imeri ni heza cyane @yahoo.fr, naho Facebook ni heza program, no kuri telefoni igendanwa ifite nimero 0788573951 na 0772221587.
Turashima cyane mwese mudahima kuduha ibitekerezo kuri iki kiganiro. Nshuti mwarimu dukurikiye rero ikiganiro cyacu cy'umunsi na tugisoreje. Kikaba gitegurwa na Forum de Jeune Gira Amahoro, mukagikurikira kuri Radio Mudatenguha Ijwi rya Amerika. Tubifurije gukomeza kunogerwa na gahunda radio yanyu mukunda Ijwi rya Amerika ikomeza kubagezaho. Muri studio mwari kumwe nanjye Olivier Tibasumba, ari nawe wateguriye akanabagezaho iki kiganiro. Amahoro y'Imana kuri mwese. Hold it up, you full of something, but it ain't love. What we got is straight overdue.